Radio for CK9. Ah, press play. Ah, the Black Soldier. Story me bani sath bun loki na taka kalam ni chori ni starin pata gizani na tema kilam ni spendi wat kiaji na sakama ganji ni jaza kikom let me mama pande zot wakaza na usi chok ni angu si jita wacha kucheza na ikazi wale tema ni kipe wase pace kroni pendi ni na kaza kama gamba mstari na tuk songa kando zikishika hii game tuna test wali cheka ni kianza nili swago kama ranger bone brace in day ni na right bill rain nimeshika kaza zero mbogi ni afa na tease wacha kibwake petisha leto jinga tu kuva big hustle wacha wizi with your AK-47 only dish a minute dancing Tony Buddy, Nico Business, Jay, Chizen, and Wakati, Leta Magaji, Nurani, Pesa, Saki, Zungati, Mbogi, Mekuja, Nabanga, Ata Wakuji, Nambogi, Ngoma, Siwa, Chika, Zesi, Bad, Ata Wakuji, Nambogi, Ngoma, Siwa, Chika, Zesi, Bad, Shuri, Me, Pull Up, Nandeng, Mziki, Nafanya, Bobambi, Mziki, Nafanya, Bobambi, Ngoma, Siwa, Chia, Ngoma, Siwa, Chia, Kuna, Morujo, Ligenya, Kuchiza, Nambanga, Kufanyo, Kichungi, Mike, Now, Nimeshika, Going Hard, Pesa, Speaker, Siko, Ready, Kama, Trigger, Kani, Do, Nina, Sack, On the Band, Kama, Rider, Nina, Mix, Kama, DJ, Law, Hemi, Tume, Jane, Lady, Wake Up, Nico, Ben, A new day, new pain. When it's done, you could pick up. If you don't, you're not getting a food, that's like your fame. Nico blessed, waking up, pick your daisy, suck a face, like a cheesy. Big ass, and Roger Jenga, what you check out, who's the key? Kenyan vibes, come a car, but I've been there too before. Bomb waste in the streets, hey, life, May 11, starting a pick up my brother, and also busy making money. Also busy making money. When it's in my play, bribe, starting such a bigger vibe. Nico, half a cookie, nice, thank God, took a high, beating a bank, way heavy. You heard the work, cookie, and bogey. Go, must see what you got there, bad. After work, cookie, and bogey. Go, must see what you got there, bad. Show them a pull up, and then. Mziki nafanya bobambi Mziki nafanya bobambi Goma sibachi Goma sibachi
I am the best rapper to Patala Let the struggle and pain Though I maintain Let the struggle and pain Though I keep the will I rap the instrumental Always meant to never simple Lyrically you can't touch me I was a problem at the age of 16 I'm the best You need to have this attitude
Ata wakuji na mbogi Ngoma siwa chika zesi Ata wakuji na mbogi Ngoma siwa chika zesi Shori me pull up na ndeng Mziki nafanya bobambi Mziki nafanya bobambi Ngoma siwa chia Ngoma siwa chia Mziki nafanya bobambi Kati kati kama banza Mimi staki la wama Hate na chapa na waya Mimi ni wale wabaya Kuja na fujo na waya Biti na madoki kwaya Mbaka kama kwaya Nikundani kama mimba Juu ya mawe kama liza chik Nuki washa mina zima Ngori kuchiza na steam Bone brains like a black soldier Okay,
Five Sound Production.